This is too deep, deeper than a love.
Kama maumivu ndo dawa yangu, basi ongeza dozi upata uwe ni. Basi nambie ubaya wangu, ili kesho nikipata nafasi nisikose tena. Tena nishapoteza pesa mpenzi, and nobody can feel the pain. Jahazi lishazama, chombo kisha kwenda mblama. Na ukipata nafuu